Today's cinema scene will be presented in Zulu with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian and Spanish. Siyanibingelela zithameli ezinomusa futhi siyanemukela ebaleni lezithombe. Kulo namuhla uhlelo sizohlaziya ezintathu izithombe zaseNingizimu Afrika, i-Faith Like Potatoes, White Lion kanye ne-Life Above All. Esokuqala esigqamile i-Faith Like Potatoes singe sizuze umkomelo sempilo ngqo sango-2006. U-Richard van der Berg waqondisa futhi wabhala isithombe sebhayisikobho esisekeleke encwadini ka-1988 ka-Angus Bergen ngempilo yakhe. U-Frank Rautenbach ungumlingiswa ophambili njengo-Angus isikoshi esizalelwe e-Afrika. Umyeni noyise wezingane ezintathu u-Angus ungumlimi eZambia onolaka oluvuthayo. Ngenxa yokwanda kodlame lombusazwe, u-Angus nomndeni wakhe bahamba bayofuna impilo engcono eNingizimu Afrika. Lapho bathenga isiza somhlaba base behlala. Nakuba u-Angus engajabule ngephupho lokwakha kabusha izimpilo, beqala phansi bekhuphuka. Unkosikazi uJill, odlalwa uJean Nielsen, uneqiniso lokuthi uNkulunkulu uzobasiza. Engenandaba nokwethemba kukaJill uNkulunkulu, u-Angus uziphonsa emsebenzini, enakekela umhlaba kanye nezitshalo, eqinisa ikhaya labo elizothile. Ubunzima bokwanda komsebenzi nezingqinamba kusheshe kulethe imiqobelo yokwenyuka kuyena kwentukuthelo nokuntenga. Uma intukuthelo ephakathi isichithekela phandle, uJill uyala ukuthi u-Angus aphuze imithi edambisayo. Ezinzulwini uyazi ukuthi inkinga yileyo edlula imithi eyikhemikhali. UJill utshela u-Angus ukuthi akaye naye esontweni. Lapho umangazwa ukuzizwa enyakaziswa yinkonzo futhi ekhuthazwa ubufakazi babanye abalimi. Unquma ukunikela yena nomndeni wakhe kuJesu Kristu. Lokhu uphawu lwephelele inguquko ezimpilweni zabo ziya kwengcono. Izika eziyisimangaliso ziyaqala ukwenzeka kusuka bekhuleke ngeqiniso. Ukuvuseleleka namandla kuyakhula ku-Angus. Uzwa ubizo lokwabelana ngezibusiso nokholo namanye asebenza kanzima amadoda efukuza njengoba naye enzile. Ngentshisekelo yokushumayela usiza ukuhlanganisa umphakathi kohlangene umkhuleko womhlaba kanye nezwe lawo. I-Faith Like Potatoes ixoxa indaba yeqiniso ngenhliziyo yabalimi kanye nezisebenzi ezifukuzayo kanye futhi namandla okholo. Nika-Angus Bergen indaba sibona ukuthi izithelo zenkolo njengamazambane akhulela ngaphansi komhlaba zingebonakali ngokucacile kuze kuvunwe.
No matter what you're facing, God can turn your situation around like that. I was speaking to a friend of mine who had marital and financial problems. I was telling him, trust God. Just trust God. He's in control of everything. And then suddenly, out of nowhere, this violent hailstorm came and destroyed my entire crop of maize. Razed it to the ground. The whole crop was gone. My livelihood, in a few seconds, gone. What do you do? But you know what? I decided to put my hope in God. I decided to trust Him. I didn't want to. To be honest with you, I really didn't want to. But I decided to trust God completely. And you know what? 3 days later, just 3 days, and the entire crop just picked itself up off the ground. I was amazed.
Manje asibheke i-White Lion eka 2010 indaba yezilwane eyisithombe esiqondiswe uMichael Swan obhale bekanye no-Evan Milborough kanye no-Janet van Eden. Isithombe savezwa uKevin Richardson, umpetha wesimilo sezilwane owaziwa ngomhlebeli wamabhubesi. Igqamisa ingqinamba yokuzingelela ukuhlobisa. I-White Lion iqala emlilweni wakusihlwa lapho osekhulile umxoxi wendaba odlalwa uJohn Kani etshela iqembu lezingane indaba kalitsatsi elingandile ibhubesi elimhlophe. Nenkanyezi ehlweni lakhe uchaza ukuthi amabhubesi amhlophe athandwa amashangane isizwe saseMzantsi Afrika. Ngokwendaba, angavamile ambalankanyezi amakati ayizithunywa zamakhosi, nokuzalwa kwebhubesi elimhlophe kuwuphawu loxolo nempumelelo. Lagcina ukubonakala ehlanzeni eliqhelile eminyakeni eyedlule, lapho omncane umshangane walesizwe obizwa ngoGisani odlalwa uThabo Malema ebona inkawu yomundlwane lapho ezihambela nje uyazi ukuthi ukhethiwe ukuba umqaphi walesidalwa esiyigugu. Isithombe siletha okungandile ubuhle bebalazwe laseAfrika nokwasendle lapho uGisani evakashela ikadi njalo ukubona ukuthi liyakhula. Ngenxa yokugqama kwesikhumba, omundlwane uLitsatsi uyabandlululwa ushiwe ukuthi uzizingelele uzigade ngokwawo. Lapho esecishe efa yindlala uba nomngani ibhubesi elidadlana uNkulu. Kusenjalo okaLitsatsi umqaphi ongumuntu uqashiwe ukumlandela. UGisani uthola ukuthi indoda ayisebenzelayo ingumzingeli obheke uLitsatsi. Ishwa ligadla ngemuva kokuthi umlimi abulale uNkulu futhi uLitsatsi usala dengwane ukuze azigade. Hayi kuphela ezinkingeni zemvelo kodwa futhi kubazingeli abangenanhliziyo. UGisani ubona kufanele ukuthi asindise enobukhosi impilo yebhubesi nangayiphi na intengo. I-White Lion isithombe esibabazekayo esiletha ubuhle nokuxhumana kubabukeli lapho siletha ukuqaphela ngodaba lweqiniso lokuzingela. NikaGisani kanye nekaLitsatsi indaba izethameli zikhunjuzwa ngokwabantu ukuphoqeka ukuba abaqaphi bomhlaba kanye nabo bonke abahlali abakhazimulayo. Isithombe sethu sokugcina sosuku i-Life Above All siqondiswe u-Oliver Schmitz eyazuza umklomelo ka-2010 ifilimu icashunukwe ka-Alan Stratton ebatshazwayo ka-2004 inovel Chanda's Secrets. Isithombe sinomlingiswa uKhomotso Manyaka odlala uChanda, intombazane eneminyaka eyi-12 okufanele itshathe osindayo umthwalo wokugcina umndeni wayo uhlangene lapho udade wabo omncane eseshonile. Lapho isithombe siqala, uChanda ukhetha ibhokisi elishibhile likadade wabo osanda kushona. Eminyakeni embalwa edlule, okaChanda ubaba naye washona. Ekumuva ekhaya, unina uLillian odlalwa uLerato Mvelase ukhahlamezwa ukugula okuthasiselwa ubuhlungu. Okungasizi kule ndaba iphuzu lokuthi uyisemncane wakhe uJona odlalwa u-Aubrey Polo uyisidakwa. Ngosizo lobukhali kodwa onomusa umakhelwane uNkosikazi Thafa odlalwa uHarriet Lenabe, uChanda kufanele futhi anakekele ababili abancane odade bakayise mncane. Izinsolo ziyanda emphakathini ukuthi izinkinga emzini wakwaChanda zivela engculazeni i-AIDS. Nakube abahlali shiya phansi uChanda bengacabangi ukudalula isifo bukhoma ngenxa yegama elibi eliphelezelayo, uLillian uthunyelwa kulo dokotela nakuloya. Ekugcineni ngokuqonda ukuthi uzonqotshwa ukufa kwakhe, uya ayohlala nezihlobo emaphandleni azofa buthule. Osiza ukuletha ukukhanya empilweni kaChanda umngane wasesikolweni uEsther odlalwa uGyaubaka Makanyane. Ukuze athole imali edingeka ekuziphiliseni, uEsther uphoqeka ukuthatha umsebenzi ongalimaza impilo yakhe. Ukuqhubeka kukaChanda ukusondelana noEsther kumlethela ukuhlekwa emphakathini. Ngokuphoqa umsebenzi nomndeni nokwethembeka kumngane wakhe uthanda ngesibindi uyaqhubeka abadlali bayisimangaliso abalingisi be life above all sisasecongweni siyathintana isithombe ngokwemukela kanye nenhliziyo yomuntu zaboniswa uncertain regard engxenyeni ka-2010 Cannes Film Festival saqokwa njengasomzansi Afrika ohlonile best foreign language film kwawamashumi ayisishiyagalombili nantathu ama-Academy Awards i-Faith Like Potatoes, White Lion kanye ne-Life Above All ezintathu ezinhle ezinothisayo izithombe zaseningizimu Afrika. Zethameli ezizimisele, sibonga obakho ubukhona kwelanamuhla ibala lezithombe. Manje ukudla imifino indlela yempilo enesizotha iyalandela ngemuva kwezindaba ezinohlonze lapha ku Supreme Master Television. Sekathi okungamela konke ukukhanya nothando lwezulu kungakuhola njalo. Dedicated viewers, we appreciate your company for today's cinema scene. Now, vegetarianism, the noble way of living, is coming up next after noteworthy news here on Supreme Master Television. May the all-encompassing light and love of the divine guide you always.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/cs.